Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kuno hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kongolosihlanu ngilithathele lithuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasena sibine sibonga naku mphathi wohlelo ukusibusisa ke ngaleli thuba. Mphathi wohlelo, uNkulunkulu akubusise. Sisaqhubeka ke mlaleli sibonisana ngezwi likaNkulunkulu elinamandla, izwi elisakhayo, izwi ekumele siphile ngalo, izwi esiphila ngalo. Ake sifunde ke kuyizikroniko zesibili chapter 14. Siqala ukufunda evesini lika 9 sizwe ukuthi ke izwi likaNkulunkulu lona lithini mlaleli. Ekse kwaphuma ukulwa nabo uZera umkhushi nempi eyizinkulungwane eziyizinkulungwane nezinqola ezingamakhulu amathathu wafika eMaresha. Verse 10. U-Asa wayesephuma ukuhlangabezana naye. Bahlela impi esigodini saseSefatha ngaseMaresha. U-Asa wakhala kuJehova uNkulunkulu wakhe. Wathi, Jehova, akekho ngaphandle kwakho ongasiza phakathi konamandla amakhulu nongenawo. Sisize Jehova uNkulunkulu wethu ngokuba sincike kuwe, sifike ngegama lakho kulesi sixuku. Jehova, wena unguNkulunkulu wethu, mawungahlulwa muntu. Verse 12. UJehova wawashaya amakhushe phambi kuka-Asa naphambi kukaJuda, amakhushe abaleka. Verse 13. U-Asa nabantu ababenaye bawaxosha kwaze kwaba seGerari, kwawa amakhushi kwaze kwangasala muntu ophilayo, ngokuba acithwa phambi kukaJehova naphambi kwempi yakhe. Bamuka nempango enkulu kakhulu, bacitha yonke imizi ezungeze iGerari, ngokuba ingebhe ngoJehova yayiphezu kwabo. Baphanga yonke imizi ngokuba kwakukhona impango eningi kuyo. Verse 15. Bacitha amatende ezinkomo, bamuka nezimvu eziningi namakamela, babuyela eJerusalema. Mlaleli, la izwi lenkosi lithi amakhushi aphuma ngempi, u-Asa wawahlangabeza. Uyabona la izwi lenkosi alithi wabaleka u-Asa uma amakhushi ephuma impi, kepha izwi lenkosi lithi ke wawahlangabeza. Kusibonisani ke loko lomlaleli ke? Ama-challenges esibhekana nawo empilweni akumelanga uwabalekele, ahlangabeze mlaleli. Abantu abaningi namhlanje babalekela ama-challenges ababhekana nawo empilweni. Abanye bavele bathatha intambo, abanye bavele bacwile edakamizweni, abanye bavele baphile nje mlaleli esifungathi akwenzeki lutho, babalekela ama-challenges ababhekana nawe empilweni. Manje la izwi lenkosi lithi ke amakhushi uma esephuma impi, u-Asa wawahlangabeza mlaleli. Ngakho ke ama-challenges obhekana nawo awahlangabezi ngaphandle kokuba ube noJehova Sebaoth. Kubalulekile ukuthi ke umethembe lo omkhonzayo. Mlaleli, lalelake. Kwaphuma ukulwa nabo uZera umkhushi nempi eyizinkulungwane eziyizinkulungwane nezinqola ezingamakhulu amathathu wafika eMaresha. Ngibusiswa uverse 10. Verse 10. U-Asa wayesephuma wabahlangabeza mlaleli, wahlangabezana naye. IBhayibheli lithi ekuhlangabezeni naye, amakhushi nawo ahlela ke impi yawo, no-Asa naye wahlela impi yakhe. Mlaleli, ahlelele ama-challenges. Ungaphile sifungathi hayi akwenzeki lutho kwasha kwacina. Abanye bethu sithemba abantu, abanye bethu sithembe onkulunkulu abathize. Kepha u-Asa uwahlangabeza la makhushi ehamba noJehova Sebaoth. Akawumuzweke mlaleli kuverse 11. UAsa wakhala kuJehova uNkulunkulu wakhe wathi Jehova akekho ngaphandle kwakho ongasiza phakathi konamandla amakhulu nongenawo. Siza Jehova uNkulunkulu wethu ngokuba sincike kuwe sifike ngegama lakho kulesi sixoku. Jehova wena unguNkulunkulu wethu mawungahlulwa muntu. Mlaleli, usiyabona ukuthi uAsa izinto abhekana nazo, impi abhekana nayo, uyamethemba uJehova. Gama yamagama uphelele kuJehova. Akabizi uJehova aphinde abize nabanye uNkulunkulu, kepha ukhuluma noNkulunkulu ngqo. Mlaleli, akukho la uAsa athi khona Jehova nabo uNkulunkulu abathize, kepha la usethi ke izwi lenkosi ithi ke wakhala kuJehova wathi Jehova akekho ngaphandle kwakho ongasiza phakathi konamandla amakhulu. Hayi amandla nje kwaphela mlaleli, kepha amandla amakhulu nongenamandla mlaleli. Izwi lenkosi lithi ke umeseqhubeka usethi ke siza Jehova uNkulunkulu wethu. Inkinga esibhekene nayo mlaleli singabantu ukuthi sizethemba ukundlula uJehova. Zethembe unoJehova, ungazethembi ukundlula uJehova. Themba uJehova, uthembe nawe ukuthi uzophumelela empilweni. Sinenkinga yokuthi asimethembi uJehova, asimazi uJehova, sizithemba thina, siphinde futhi sithembe nabanye abantu. Akubukeke mlaleli lendoda lomgcotshwa uthi siza Jehova wena unguNkulunkulu wethu, besathi ke ngokuba sincike kuwe sifike ngegama lakho kulesi sixoku. Asifikanga ngegama lethu, asifikanga ngamandla ethu, asifikanga ngabonkulunkulu abathize, kepha sifike ngegama lakho. Size ngamandla akho, sincike kuwena Jehova. Awu mlaleli, ake uncike kuJehova, akweyeke zonke lezi zinto lezi. Vala izindlebe zakho kulezi zinto esizokwenza ukuthi ungenwe amanzi emadolweni, kepha vula izindlebe zakho ulalele izwi likaJehova, ngokuba izwi liyakha mlaleli, izwi futhi liyaphilisa mlaleli. IBhayibheli lithi ke igama likaJehova lingumboshongo obalekela kuwo mlaleli, uyaphepha. Nawe ke ekuseni mlaleli, izwi lenkosi liyakhuthaza. IBhayibheli lithi uJehova ke wayese washaya ka amakhushi abaleka mlaleli, uAsa kwaba ukuthi uyagijimisa ke yena. Ngamamagama umsebenzi omkhulu wenziwa uJehova mlaleli, wena wenza lokho okuncinyana lokho, ukumkhonza nje, ukumethemba nje, ukumphakamisa, ukumdumisa, kepha umsebenzi omkhulu wenza uJehova mlaleli. Ngakho ke ekuseni ncika kuJehova, methembe uJehova, khala kuJehova, yeka ukukhala ebantwini, kepha khala kuJehova njengo-Asa. Ngenxa yesikhathi ake ngithathe leli thuba ngiliphinisele kumphathi wohlelo. Mphathi wohlelo, intambo kwezakho babe lapha ekhaya mlaleli.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.